yo, Yo veré lo coñado bien, Y yo vi coro ya yo. El cune y checo ni ponen on. Le ponen on, le ponen on. Le ponen on en el kiki, se ponen on. Le ponen on, le ponen on. Le ponen on en el kiki, se ponen on. Ya veré bien, ya venga yo, Ya veré pile, pile yo. Ya veré buena, buena yo. El cune y coro te ponen on. Amanya kata di nyaka sa poporo chata Liko papero kona mula ogwa lake soda Pota sumo jonga di nyaki soda edo pata Dede nge wa yebo kero kare tono baga Ey, nye veri babu kajo, Nye veri loko nya yengo Inye di koro jayo, Di kune nye kwa di parengon Corona kiringi nyaki sa pipati sata Kido saki sito mamete nina yake yaga Lemunete kipali solo sete ake jada Nera sanga jeva hiya buringi ala rasha Buni sawa laki na dili tukani saa Isi lo kitu ya kunye ala ita pudasha Kota sapa suri paki hakele muraka Eja ketu ene bajo kiri toro nita Epoke mele kesa yao tenga tochi Kitu wati sapa sabi mama noti Tebu kesa bata kudojo choloni Asiasa kunani seke biro repulani Chalo rico se le va con le Aquí me da un lore va con le Vamos a llegar a la ventana aquí va Por el aire mami la vida y vale Y de bole Bonnie mutando mamu so de pasi Oye ngaji susa niñe kende ngodo masi Alvin Big Bass Rap Haile Selassie Yo la se Jessica punu fatu beche jaze Mere nganga dawa Mere babu kawa Mere muko ya lana Bizi se de yo da bala kire Yaman, yeah, man, I want MC Abel Mike at the micro machine, carabao. Yaman, rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr